tufanye majambo stimulate. Wa 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 wa. Do me and do you see tufanye majambo marinate. Wa 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 wa. Do me and do you see tufanye majambo.
Aki leo ni siku ya madon, siku ya maboss man, watu wana joku ball. Indele zone mbosho yako jondo inakubonga. So piga order ya kitu budo neza sort. Mbono na baki home, baby doll sutokea mini takusot.
Mbono na baki home,
hakuna kubaki home, baby doll piga shower 24.
Hakuna kubaki home,
mbono na baki home, hakuna kubaki home. Mbono na baki home, piga shower 24.
Leo tuko pati na maji, pati na wazing, pati na wanati wenye wanapenda jing, pati na mapeng wenye wanapenda sticker. What's up, tulichuja last scene. Ati chorea uba tunacheza na manyanga. Na ukicheza cheza na hama demu atakuramba. Napenda form na pia napenda shada. Usibaki home na unajua kina waga.
Unangama form, juhu unangama do. Staki ubaki formless na kutolea form. Papa galo na kutembeza kila sehemu. Nishimo gani za kanairo mimi sijano. Hapo hapo penye kumewaka ndio nataka. Faster faster, niko na mbugi ya warasta. Seti ramsha na ukate nyama kilo saba. Zimechacha na niko na mangu na badass.
Mbono na baki home, baby doll sutokea mini takusot.
Mbono na baki home,
hakuna kubaki home, baby doll piga shower 24.
Hakuna kubaki home,
mbono na baki home, hakuna kubaki home. Mbono na baki home, piga shower 24.
Hey. Obviously smooth kutema juu ya tamasha. Ni full time vibe kama ndaro za Venesa. Ni king size chain na mavela ni kapienga. Na sweetie tapka house party iko hidden. Na ukini jazz na weni dem na kuchicken. Oh man niko shua mnifiki. Kitu iko ngomi mepiko vifiti. Na recipe ya bash mapengwa kukwa wingi. Convinced tuku ni mefit fiti. Mashura kukibao tutawaga wana nyingi.
Mimindo the big buddha, the big buche lepes mina kuja. Nishafika abuja akina ruga ma head of them wakiwa juu. Nacheza gabunda sliga timi ya mula. So epu lop kani domindo the boss. Uncle wa mato milo ndo natoa form. Stories za kudetox kwangu wanga jokes. Just another way ya kusema hauna kado.
Wa 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 wa. Do me and do you see tufanye majambo marinate. Wa 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 wa. Do me and do you see tufanye majambo stimulate. Wa 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 wa. Do me and do you see tufanye majambo marinate. Wa 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 wa. Do me and do you see tufanye majambo stimulate.